yande joyno wittodi e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗe min Oumou Oumar janganta on nder ko e kibaruji men ni julɗe 18 décembre batu lawol capanɗe jeego e tata ɓere noon ni no watte jiyango asawe nder wuro Difa on nanan no ɗum fuɗɗira noon ni nder anjuru région Tillaberi no wodi laabi koye fuɗi koƴaɗi gam wallugo himɓe dogguɓe garrafi diyenako on nanan noddoje ɗe mer on waɗi yewtere men pindinol dow nder yewtere de on nanan laaɓal ngal hokka dow talkuru jamanu ko tuugal hissa ñaw coronavirus tokkomi on nan pittol haalaji nder kibaruji men gam barke julɗe 18 décembre batu lawol capanɗe jeego e tataɓere latol bal no woni no waɗe gam darjinde julde 18 décembre latol bal noon ko wonno waɗe ɗum ɗo ko ley e duniyaru hakkunde mbi'en lato e baalo hiɓɓe noon ni ɓe leyɗe afrique noon ni ɗum ɗo ni ɓurti seɗɗa kal hano latol bal o fuɗɗa nder stade général Seyni Kounthié jonnu no hemun noon ni to hoɓɓe gara ɓeni ɓe gattani leydi Niger hano latanɗe tati he ɓolum noon ni jango 18 décembre wuro Difa no jaɓɓititto ni batu mango ngo leyɗe hano leydi Niger noon ni lawol capanɗe jeego e tataɓere noon ni dow fi joɗɗingo hawrinde leydi Niger nde lawol ngol ni batuji kewɗi no gatte ko fuɗɗa illa joni ɗum ɗo dow sigila Difa Ingila nani ko jaadimin waddani min
jango woni batu Difa Ingala wakkati mo kaltewe nda kulle ɗe fuɗɗo no waɗna haniri har fila ndenago wattanama sembe no waɗa ko tawi batu o waɗi no hanniri no woɗiri himɓe tawaɓe e ley leydi mangadi endani eɓe kollade weltade mabɓe sane no batu o wonno warrani
alu yayo mu
joƴƴora ndenago waɗirani min yeruno min jiɗiri Allah bawɗo ɓeyda min hakkillo fukkilna
lafiya
minen ndeni jamma waɗino sey pukkuri goɗɗum ngon fu wala nder wuro ngo amma e fijo ngo yettore Allah
le gallure Difa nde endani ya wartaji ndemo waɗirta kenani ko wiyte a deydeta oɗo konno haɗama illu keñol lasara wiyama se altinere noon koɗi puɗɗo yaade jonno himɓe a deydeta ɓe enɗan joɗi tan no jokka no gooɓini ɗum waɗanaɓe jaccere san ele tewtori mabɓe yerno Modi Ibrahim horeje syndicat mabɓe o haali
koye ancemuna de
wiya kena tan ya warta on heewi sanne gere nangama yoga du jarama wuro resoyde ley wuro ngon fuu no foti wala a deyde ita bagoto ndeni ɓe mbi gam wuro ngon wooɗa noon kay miɗen nangani ɓe amma seni torrude talkaɓe noon min nanayi belɗum mabɓe
gam batte ɗowtinade laabi ko hisinta himɓe ñaw coronavirus loktoroɓe hewɓe kay gonno filo ele gallure Difa nde endan gam batte hokkude himɓe cuume kañu e fiyam ko lotirde juuɗe ko wodi safare
leydi Niger laatake leydi di himɓe dillo wonɓe leyɗe mu'en jaha leyɗe jananɗe tokkira jaha leyɗe tubakoɓe na leyɗe larabuɓe jaadimin fotti suka ummatore ɓi leydi Ghana garɗo ñame witti yehi agades nonni wittoro harton yaha liibi o wi gol lawol woni arande ko kan tokki lawol himɓe dillo wonɓe nonni yaha leyɗe jananɗe far leydi Niger nani boytali ko waɗani jaadimin talata Abdou Bahar
identification card
carte d'identité mo CDAO o Ghana kokkami mo hanu du min bi leydi Ghana jogiido mo e bi leydi Niger jogiido carte d'identité mo CDAO nde min jottake to boggo no min jamirte non hawta yeru no gonda da yira be nim nimbe fuube burtinta kambe are mudun illa natu no da cede be jamte nda wi buudi ujinaa didi kokkata be nda tefi wattude jungo der jibama kabbiniido on gineedin fu tetata hoja ko yidi der majji ndene min bibbe leydi Ghana no min gommi den gadire do ɓoggol polisi ɓe ni woɗa fey seeɗa nda hokkay ceede du gacce gon heɓete
like if I don't give this money out I don't know what they will do to me
nder région Tillaberi kippiteji e ko nandi ni ko wonno waɗi waddi hano ko tilsi e ɓiɓɓe wuro ɓen hano commune anjuru iɓe dilla iɓe acca wuroji maɓɓe nonni fi tilsuɗo hooreɓe wuro go joɗɗina laabi kuy fuɗi ɗum ɗo gam joɗɗingo laabi denaku nani haalaka maire Jibbo Halidou Fantini jaadimin Moussa Hassan
wakkati no puɗɗon ndungu ngun ɓiɓɓe bomɓe ɓen gañi ɓe ɓilla ɓe natana e nimɓe wonɓe nder gesele mum en e warude. Gam majji waɗi komin ƴami wartude acca no kuuje ɗen sogiji kawjiɗi filla ndenago ɗin waɗude golle mum en. Nimɓe du pamanimin dow komin ƴami ɗum en ɗum wonduɓe gese ɓadagal wuroji ɓen pecciɗe hokkude ɓeeto waɗi kaden e goyɓe nder wuroji mum en warde leyno kuuje goɗɗen. Ko nimɓe wuro Tem e goyno warde min jippinanaɓe na ley jangirɗe l'école. Jangore no maɓɓito l'école ngol du min gattana dande e walloɓe amin wallirɓe min far gaɗol tendeje. Jom en ɓaleji hemre e capanɗe jeegom e tato tawano nder l'écoleji ɗi min gaɗana tendeje hemre capanɗe jeegom e tati. Rafi keƴora ndenago wona gemnanti tan ƴewata.
C'est l'affaire de tout le monde.
Caɗale ɗe hokkoɓe habaruji ɓe duniyaru gonno gi'a waɗi hokkoɓe habaruji ɓe duniyaru indirteɓe reporter sans frontiére noonni nder andinore de waɗi 14 lewru décembre hitande ɗum ɗiɗi e nogay e go'o. Ko watta hokkoɓe habaruji 4,585 goni dow fi série A ɗum ɗo dow fi golle maɓɓe ko ɓeydori e pecce nogay dow herme caka hitane worre. Hokkoɓe habaruji ɓe noonni ɓe kolli wiide han hokkoɓe habaruji 6,5 kan diwta noonni 4,6 bara duuɓi nogay ni ko ɗum woni iɗum soƴƴo gaɗa no fedde hokkoɓe habaruji duniyaru holliri. Mbiyen ni har ko ƴewata habaruji ɗin ni hano fedde durwidore e hirgereji gaɗateɗi hakkunde leyɗe nder andinore de ɓe gaɗi. Ɓe lildimi hande subana nder mum ni no wodi laabi hano hayɗeni noonni dow fi wittinagol drogue noonni nder leydi Niger. Andinore wurtinane 26 lewru mai hitare ndum yiɗi e 21 no handi nandi ko jukkoy otis noonni sarusi nangowo drogue nder leydi Niger nder mittintinde ni fedde den ton wi ko wattani hano taba bonka ton 16 ko nanga ɗo nder ñeme ɗiɗi lewru mars hitane ɗum ɗiɗi e 21 noonni yara kanani leydi Libi. Nder andinore worden fedde den waɗi fahan kasen holli ko golle ko octis wonno waɗa jemma e ñalowma gam durwidirde e nannol kulle bonɗe nder duniyaru. Nonno ni dental golloɓe maaro ɓe gaɗi pottal kengan alkamisa e handen mawni nder gallu ñamey pottal hano ko kowal habaru dow maaro ndemetoɗo nder leydi Niger nonni maaro wuro ɓe kolli laabi kanuɗi tokke ko ɗi hano ɓeyde hokke derja nonni takkiɗo e SG on fi ko prix o fantini hano jaadimin Moktar Hammadou Bachir Issifo.
C'est pour montrer au
ɗum tawa kena e hollude jama'are jawdi ko Niger tawda e tefude halda e ardiɓe hawsu kamɓe pelle mballoɓe min keɓe yettade. Rafi keƴoran ñamri harto maaro ɗon wadde maaro lobbo e keƴuɗo hande min kalana dow filla demal jaaye e laddeji ɗum du gam min keɓa dabare harto mbirgiri jamani ɗon noon ko laati no caadi nder luuɓe adunaru sanne hande ndene waɗoɓe demal ɓen no godi hadde mu en birgiri dabbaji ko mbawi moƴƴinde wattude nder palaji mumɗen ɗum du no ɓeyda wadde awatirde sanne koysintamin ñamude kulle gattanteɗe birgiri jamani ɗe gomnanti no hen e bawɗe mum amma caɗale no tawa fa joni misali min gala mballa arto birgiri awdiri yaade ekkintinol e to moƴƴinol ɗon fu
la mécanisation.
Tede sima ɓeydorake nder département Birnin konni région Tawa fi gadduɗo ɗuɗal ñiɓoɓe darni ñibdiji mum'en nani famaka horejo campani ñibdiji nonni sirajo Malan Sani o hokki jadimin Asumana Moussa Arzika.
Simaa to hinaji ka ukkuda
demu kebi jeɗɗini wonno sagiti jippi warti keme joyi to ñalaɗo ñande ɗo ko ni simo yettake 1,200 fa 1,200 hannde nde enda hande a natale luma tan sa cour simo noon 1,200 ka jonne min e ñiɓoɓɓe e ñiɓenteɓɓe fo wajibi do amisana min darna golle ɗe enda simo o enda on caadake sanne ley luma neɗɗo wawade hoyde keddi ko woodi fo ya sooda simo gan golle ga sene golle se yimɓe yoɓe ga hoƴanno golloɓe woɓɓe ñalon fo 4,000 hokkede 6,000 to ɓen ɗon du gondan se yoɓeni to ɗum saabi gollal ngal neɗɗo kay accal ngal nino accol ngol du konɗo a yina subaka fo kamɓe golloɓe se ɓe gara ɗe ƴamami noy noon golle ne wodina wala toye golle ɗe
gonia.
be gada bikko inde way sappo nonni be leedi Niger kollube silmaaji mabbe dun do nyande alarba der centre culturel américain do der gallunyeme dun do ni be beyda kanani andal nonni do sigila yali iskul nonni fellow shop nonni do mballa ambassade leedi Amerique wonde leedi Niger nani famaka Safia Iliasu Fantini jadimin Adama Dawachi.
J'ai produit un film
Silmaa do debbo bumdo gon mi wadi mo semme hala Silmaa o kawoni ciusal der niure balere gacce na tittinkina ko durwa heba ko wurdano ko sabi ciubimi wadude Silmaa o woni hollude tittinkina ko e durwo go debbo o endan tawra gan hebude semme ko wura chaka himbe bani ko omo tawra bunnan dan e kadendu ko o boppaado o wala fu ballirogo Silmaa o ni no lawol hokkude ir debbo o e ko nanni titta lawol halude holla nyumoji mubbe bani ko himbe no darra be noko
o regard actuel que nous portons sur ces femmes.
Yewtere pindinol leydi Niger watti dow jonde himbe gadobe tuugal hisa nyaw coronavirus talkur jamanno ni ko fudda sappo e tati lewru desembre mbatugo ministre kawjido cellal bibbe adamaabe docteur Idi Ilyasu Maynasara nati yeso mun no neddo watta ko heba talkurdu nade lawol goy neddo watta talkurdu nani ko jadim Asmana Shina waddi
horebe fi cellal do leydi Niger be ngatti talkuru jamani e do fiko darto pesogal ko hisseto himbe coronavirus o endam docteur Idi Ilyasu Maynasara ministre kawjere cellal bibbe leydi Niger na famena en fi talkuru ndu no wontiri
la carte de vaccination
talkuru jamani tufaki kural ko hisina neddo nyaw coronavirus era um talkuru non tawretenu none hore mayru none indirado QR der francire talkuru non fa handen tawretenu tampo hore mum mo holla neddo tufaki kural gal endan neddo fu tufi hokkete talkuru horem du wawi nawtorade der jahale mu fu e watta den daari du ni handen leede duniyaru fu joddini sigila wadande himbe talkuru du enda ko wona no tefe der mum kan woni isinde jamaare nyawgu e rabum ga handen ni de en daari bibbe nyawgu endam fere fere bangi chaka leede duniyaru
les variants entre les différents pays
bako tawa talkuru hendu wattama hadata ni himbe latibe ngadna non pesegal gal no jogi talkuru men no wawi yar talkuru du enda hokke talkuru heyru du jamandu enda yerno ministre enda holliri
tous ces lui qui
netto fu tufi kural gal no wawi yehude hopital reference wadde talkimu idari dengadam se wadane talkuru jamani tufaki kural gal
on lui produit la carte sécurisée
dun yadi yeso non yadi e leydi enda do fi ko darto hakkilde e nyaw coronavirus ngu enda dun wonno ko walli tobe leydi ndi endan kolli madame Louise Aubin ngondo do inde Nations Unies do leydi Niger
la carte numérisée de vaccination
talkuru jaman tufaki kural ko hisina ne o nyaw coronavirus era mu talkurno du fedde leede duniyaru hawjine filla cellal himbe jokki gadamu leede duniyaru du fu jabi himbe mubbe gadane talkurdu fedde dental leede duniyaru holli kandu weltare mun do majjum gan sembin inde ko vax sigila kawjido filla wadande himbe kure de say bi e yaadu yeso hebake
la covid-19
je en ande do fi cellal be kolli wiide ke wadugol tufugal gal endan ko hisinta no nyaw coronavirus kan tanda waabi wallude ko wato ko tawe nyangu endan ra mudum heway ele duniyaru
do min derna ton habaruji me e fulfulde sedde lamdo holli min jango min gadda habaruji gon amma jabbito don habaruji e demgal hawsan kore ko jaadi min Asmana Shina waddata studio
kalangu diva do radio alternative
lamba chapan e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena fm studio kalangu